Akakiiko k'ebyokulonda kayise bukubirire ba agents baabo abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino kw'ossa n'abakulu okuva mu poliisi okusobola okusalira amagezi ebyo ebyabikanga tebitambula bulungi mu kunoonya akalulu. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi ensonga zonna azinnyonnyola.
Olukungaana luno ekigendererwa ekikulu ekisooka kwe kufuna reports okuva mu ba agents bo ngeri ki gye balaba kampeyini zo zitambula, ekyokubiri okufuna ensonga zonna ze baba nga balabye nga zizzeewo mu campaigns, ate ekyokusatu kwe kulaba nti zinogerwa eddagala ezezetaaga okunogerwa eddagala bannayuganda balyoke beyongere okufuna campaigns ez'emirembe ezigoberera amateeka. N'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda kakubiriza ba agents baabo bonna abeesimbyewo okuba president awamu n'abakulembeze ba poliisi okwetaba mu lukiiko luno lunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 3 omwezi gwe 12 saawa 5 ez'okumakya.
Eggulire esakiddwa munnaffe Hamidu Mutasga.